Brothers.
Then take some music. Hey, bayogera toko bakunemye leka nkwagale mitima jabike eno love yonze yempise nyingide olugendo teryankase agawala ino njagale lamba maze zena mazo kulokinga nkwekute leka nzije nkulabe kutwaleko kupate baby shake your body mala yoyo nabikole baby zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwetu zitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima
zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwetu zitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima
buno obubaka bw'omutadde mu kana kayimba bali tuwulira tulanga babamuyita katemba wasesera nnyonyoli eri eri mu byenda sikirabangako bukyambaawo eno laavu yo nyingi nga bijanjalo masanyu ngafuna buli obaawo obaawo bintagazangwawo yegwe tuzitwenywako kibala kya apo kyennumako wantuuka eri nsanyumi nkwagala kumpyawo besides me zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwetu zitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima
zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwetu zitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima
bulijjo gwenonya mufunye gwenalota mpambatira mulabye abazunza gagambo mbamaze bayogera ntoko bakunenye leka nkwagale mitima jabike eno laavu yonze yempise nyingide olugendo teryankase agawala ino njagale lamba maze zena mazo kulokinga nkwekute sikirabangako bukyambaawo eno laavu yo nyingi nga bijanjalo masanyu ngafuna buli obaawo obaawo bintagazangwawo yegwe tuzitwenywako kibala kya apo kyennumako wantuuka eri nsanyumi nkwagala kumpyawo besides me zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwe tuzitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima
zobulungi bwo wansukako
mazima
zegwe tuzitwenywako
mazima
zibitidde bye banjogerako
mazima
zegwe mulungi gwenfako
mazima.